I do today? What business you want create? What I do today? What business celebrate? What I do today? What business you want create? What I do today? What business celebrate? Kwanza Bwana sifiwe, hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula, tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Kesi juu mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufabora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
na huo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oya ni
pausa uza, pausa uza, pausa uza mapenzi, pausa uza, pausa uza, pausa uza, pausa uza mapenzi, pausa uza.
Kwanza Bwana sifiwe, hallelujah. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza ucheze, cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula, tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Kazombie ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
we zombie.
Zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Comic Slicer.